ikifika weekend hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay sitpige sherehe nimecheki dem amedunga red na figa imejichora amedunga red na figa imejichora nipe yo gin nika marinate twana kakoso marinate nika marinate twana kakoso wewe niamini nikikwambia akiamka kwa hiyo kiti kila mtu atakimbia kwanza cheki nini amevalia bana amedunga buti shosi watu wataumia moves yake ni kali kali sijui alitoka nazo wapi vibe yake yani metoka nje si I planet sijuangi magic inaweza fanywa na makali shot mili tatu wone akifanya mambo yanga plan ikifika weekend hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay sitpige sherehe nimecheki dem amedunga red na figa imejichora amedunga red na figa imejichora nipe hiyo gin ni kamarinet Juana kakoso marinette Nika marinette Juana kakoso Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky Tadhani majini ukimona kikatika Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky Na kwambia utachizi ukiona viunos kibunjika Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi Yata sisiri miss kufichi nmekunoki In case usikie baridi likubebea koti Ukiamuatini mimi na kupetia di logins Ndio sidhani nmechizi ya chani staje bloti Menchanganya vizinsha poteza focus Niaje una mistake hakuna tamoja Nasikia juu kuna room sukisikia umechoka Mimi bila wenika dunia bila doba Najuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay Sitpige sherehe unajuanga plan ikifika weekend Hizi ndio masaa za kuingia club ni home delay Sitpige sherehe nimecheki dem Amedunga red na figa imejichora Amedunga red na figa imejichora Nipe yo gin nika marinate Juana kakoso marinate Nika marinate Juana kakoso Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky Tadhani majini ukimona kikatika Sayana kampole ngoja pige shot ya whisky Na kwambia utachizi ukiona viunos kibunjika Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi Yani venya naifanya Anifanye keraisi Venya naifanya Anifanye keraisi